chizimidunda.com
KBZ Waishima. Macho yangu yamekuona we, moyo gago jagua. Uwe mke wangu, tuzae na watoto kwenye hii dunia. Haya macho yangu yamekuona we, moyo gago jagua. Uwe mke wangu, tuzae na watoto kwenye hii dunia. Future wife, future wife, future wife.
Nimekupenda mwenyewe.
Future wife, future wife, future wife.
Naomba unielewe.
Future wife, future wife, future.
Nimekupenda mwenyewe.
Future wife, future wife, future. Kama siku nikijua unanichiti, moyo wangu taumia sana. Kama siku nikijua unanichiti, moyo wangu taumia sana. Usichokivumilia, maana mumeo bado nakupambania. We mama, usichokivumilia, maana mumeo bado nakupambania. Kwa sana
jua wendo wangu, my future wife, future wife, future wife. Usiniache, my future wife, future wife, future wife. Jua wendo wangu, my future wife, future wife.
Kweli siyo wetapeli, japo sina kitu ila ukuenda mbali. Unanipenda kweli, mambo yote shwari. Na kama pesa tutapata usijali. Wenzako baby napenda mapenzi, nisipo kuona mimi nakosa gala. We godi boda we buke mbezi. Maisha ya kweli mpenzi wako ndo napoka. Macho yangu yalikuona, moyo ukakuchagua. Wewe mke wangu, katika hii dunia. Safari ya mapenzi tumeanzisha wawili. Nimekuchagua wendo wangu msiri. Naomba mpenzi wangu nistiri, siwezi ishi bila wewe. Tuka umepanda nataka upige makofi. Si umepanda nataka upige makofi. Tuka umepanda nataka mpige makofi. Mangushi kimti pesa nataka mpige makofi. Oya dola moja nataka mpige makofi. Morogoro nataka mpige makofi. We Dar es Salaam nataka mpige makofi. Kwa producer Kenny nataka mpige makofi. We piga makofi, piga piga makofi. We makofi wanaume piga makofi. Wanangu watanga kwa shima piga makofi. Na Mtwara wanangu piga makofi. Meneja Isa Isa Makara Junior Spenda Costa Mjosh.
Chizimidunda.com.